Mango na VOA.
Mpoko elamu na baye banso bojili banku ya kulanda sango lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, edi isango. Ce pays, Cour pénale internationale, et Bwakisi Bosenga ya Kofutama, Mosolo, ya Jean-Pierre Bemba, Oyo a Tikamaki, na juin 2018, na Boloko, Sima, na Penina Mibu, Zomi, na Kokangama, na Boloko, Pona Mbeba, ya Bomoto, Pe, ya Bitumba, ba Voka, ya Jean-Pierre Bemba, Bazalaki Kosenga, Pene, na 68 millions, ya Badolar, Pona Tango, et Alekisaki, na Boloko, na E, na Peiba, Jean-Pierre Bemba, Akangamaki, na Sima ya Kofundama, Pona Mbeba ya Bomoto, ba Bundibaye ya MLC, ba Salaki na Centrafrique, kasi Atikamaki, Pona Bozangi na Bilembo. Na Kinshasa, David Blattner, directeur général ya Société Safrikasa, a bandi ko samba lelo na tribunal ya grande instance ya Gombe na Kinshasa, pona bopengwisami ya misolo pene na ba million minei, bipesa maki pona kotonga ba so de mouton pene na minei, ba zuzi bandini ko pesa ba sambeli ba ye, Mposo mibale po ete batanga mikanda ya maloba ya David Blattner alubaki na parke ya cour d'appel ya Matete tango a yanulaki. Bo sambi sami boye, bo telemi sami pe bo kozongi la le 1er juin. David Blattner azali kosamba elongo na DG ya OVD Benjamin Wenga zokande akaja association Congolaise pour l'accès à la justice. Et le bi ete bosambi sami bwango bosengela ki koleka na télévision lokola ya Chala Kamere. Daniel Shangalume Kingi oyebani na kombo abengami na kombo ya Masaro azali ko yanula lelo na parke ya cour d'appel ya Kinshasa na Matete simana ko kangama na ye vendredi na Kingi na etuka ya Kwango na Bokimi Boye mwana ya ndeko ya Vital Kamere directeur ya cabinet ya kale ya président Félix Tshisekedi Daniel Shangalume Masaro afundami pe kambo ya bopengu sami ya misolo ya kotonga ndako kotomisato na mikolo ya nkama ya bokonzi ya president Félix Tshisekedi akosamba elongo na Vital Kamere mpe elongo na ba na jam, libanais jam, Sami Jamal Soki parke etindi ma kambo busambi sami. Police et Panzi Balandi ya évêque Pascal Mukuna baye balinga ki kotambola liboso etunga Afrika na bandana na Kinshasa pona kosenga bo binisami na boloko na mukambi na bango nzokande yango esalami tango mouvement éveil patriotique et Pascal Mukuna akambaka et bengaki bato banso bazwaki mpasi na bokonzi ya Joseph Kabila kokomisa bakombo vio Lingala et pesaki maloba na vice-président ya éveil patriotique Maître Jean-Claude Katinde ou Yazalipe Mokambi ya Asado Tolandaye.
Biso tozaki na manifestation de moté biso programme na biso ezalaki koyamba ba victime kozwa makombo na bango ba adresse pe makamboyo bazana yango kasi makongole bango moko baningaki basala manifestation bakende otala avec Mukuna na prison ezaki pe bato batebele te kasi soki omoni ba policier oyo batindaki bazaki vraiment mingi me biso toyebi ke baprofite na nini wana to baza la liboso ya biro na biso boye ba oyo balingaki koya mpona identification bazala na mwa mobange kasi tozwaki bato moke biso toza na biro sikoyo bango mpe baza libanda toyebi ke er moko boye bakolemba baokende na bango lobi tokozonga po tokobana misala na biso ezaki bongo te biso tobengaki bato mpona manifestation te kasi fo bayeba ke mikolo eza koya er tribunal ba audience kobanda biso tokosala mobilisation mpo bakongole bayakuna baya kolanda audience ya évêque Pascal Mukuna.
Sango na Lingala na VOA na Assemblée nationale motambwisi ya suku eye Janine Mabunda apesi